This is for you, mama. Wakisema nanitekeza wajibu mtoto kwa mama kui siku zote, na wakisema najipendekeza wambie karibu, uzuri hachagui ni mama yetu sote. Umseme kwa mazuri hata machafu, nenda Chadema urudi kafu, atabaki kuwa mama, hakuna kama mama. Alopewa na Mungu, aweze nyanganywa kwa rungu, hata wakijana majungu na visente vyao vya wazungu. Taifa lisha sema ni Samia tena, Samia tena, Samia tena, Suluhu Samia, Samia tena, Samia tena, Samia tena, Suluhu Samia, Samia tena, Samia tena, Samia tena, Suluhu Samia.
Sina kundi. Sasa wale wanaojiidentify huyu wa mama, huyu sio wa mama. Mi mama na watoto wote, wote wangu, wote na leo.
Uraisi ya kuomba wala hakufikia, ila tunaye muomba ndiye katutunukia. Konde hata asiponiomba kura yangu nitampigia. Amekomesha kongomba, Mtwara kuchele tunashangiria. Maji kila kona
bure,
watoto warasoma
bure,
natibiwa homa
bure,
nani kama mama, mena kuna kama mama, atabaki kuwa mama, amerudisha ujama. And I did this for mama. Yeah, economy is worldwide. Yeah, worldwide. Samia tena.